akukho nenye into enobuthixo phakathi oyawukwazi uba ube nawo ungenalo ukholo. Kwa usindiswa oku kudinga uba ukholwe, nokuphiliswa oku kudinga uba ukholwe. Xa ufuna imali, uThixo akuphi imali, akuphi imoto, akuphi izinto eziphathekayo, ufuneka uzikhole. Yonke into siyenza ngoku, nokudumisa oku enkonzweni uthi uyadumisa. Udumisa uThixo ongamboniyo, ekufuneka ufake ukholo lwakho kwindumiso yakho ukuze yamkeleke. He, nokunikela. Nikela kusithiwa uzisa imali endlini kaThixo, kodwa uyabona uba uyizisa ngokokutsho kwakho kungade uthi uyizisa endlini kamfundisi, ngoba ngumfundisi onikwe ulwamkelo loba ongamele izinto zendlu kaThixo. Ungade ujonge ngamehlo enyama uthi uyounikela kumfundisi, ube kahle kahle unikela kuThixo, kodwa umfundisi ungumgcini mafa kamfundisi kaThixo umfundisi. So ndizama ukuthi ke yiyo le nto ubona ngathi aside sigqithe kule sihloko sethu sokholo, kungoba ukukholwa oku kubaluleke kakhulu bangcwele. Ndifuna ke siye kwenye indawo namhlanje. Intetho eyenziwa nguThixo kuwe, noba ngeli xesha sayenza ngalo, iimeko zokuphila kwakho azihambisani nala ntetho ayithethileyo, kodwa ngoba kuthethe yena sekufuneka imeko yakho ijike ifane nale nto uThixo ayithethileyo kuwo. Kodwa ke sithethe sinjalo xa ingumtyholi notshaba oluthetha izinto kuwe, noba nyhani ezi zinto utshaba oluzithethayo uthi xa uzijonga uzibone ingathi nyhani zikhona, ngoba zithethwa nguye yena, kuthiwa unguyise wamaxoki, funeka ungazamkeli. Awukwazi ukwamkela into ichazelwa lutshaba, awukwazi ukwamkela into ichazelwa nguSathane. Noba nguSathane othi ulihlwempu, noba nguSathane othi uyagula, noba nguSathane othi awunamsebenzi, awusoze ube nto yanto, sukuyamkela ngoba ithethwa nguye. Kanti xa uThixo ayithetha yena into, noba nyhani le nto ayithethayo ayikho njalo. Yabona xa uThixo efika esithi kuwe imoto yakho imnyama, ngondiyazi uba imoto yam imhlophe, but ngoba inguThixo othethileyo funeka ndimkholele ukuthi ngoba yena uThixo amazwi akhe edala into ithi ngekho ibe khona, ndizawukholela uThixo ngoba kusitsho yena uba le moto imnyama. Loo nto iyakwenza uba le moto itshibe mnyama. Ndenza umzekelo, nqwano xa inguSathane ke ukuzawuthi imoto yam imhlophe, ibe imhlophe nyhani, but ngoba kuthetha yena funeka ndingayikholelwa le nto ayithethayo ngoku ineempawu zezinto ezithethekayo ezibonakala zikhona kum, ngoba inyani ethethwa nguSathane ifana nongathi bubuxoki. Into engeyonyani kuba ithethwa nguThixo, ithi ngoku ibingeyonyani iphele iba yinyani ngoba inguye ithethayo. Funeka ukholwe ngokuxhomekeka ukuthi ngubani othethayo. Amazwi funeka abe nomahluko empilweni yakho, funeka axhomekeke ukuthi asuka kubani phakathi kukaSathana noThixo. Yiyo iBhayibhile le nto isithi makathi obuthathaka athi ndinamandla, makathi olihlwembu athi ndityebile, makathi ogulayo athi ndiphilile. Ngoku sakuva ugula kodwa uthetha ngokokutsho kwezithembiso uthi ndibeke phambi kwakho amandla okufa nokuphila. Khetha ke ukuphila. Loo nto ithetha ukuthi ke uThixo ukunike into emnandi yoba uzikhethele. Nokukhonza uThixo kuyakhethwa, nokuhamba noYesu kuyakhethwa, nokuvuma uYesu kuyakhethwa, nokungamkhonzi uThixo kuyakhethwa. And ke ngoku apho ihlekisa khona kukuba ukukhetha kwakho into ongayikhethiyo ziziqhamo zale nto oyikhethileyo. Ungakukhetha ukuthi ufune usindiswa wamkele Yesu uhambe naye. Ezinye izinto ezifumaneka apha ezifihlwe kule nto yoba wamkele uYesu, intsikelelo, ukukhuseleka kwakho, ukuphiliswa kwakho, ukuviswa kwakho, unika uvuyo losindiso, ubiyelelwe abantwana, ukhuselwe yonke into yakho, usikelelwe, Mhlamba uzikhethanga zona ubukhetha nje uYesu, but pha kuYesu kufihlwe yonke lento. Yonke lento ifihlwe pha ekukhetheni kwakho uYesu. Naxa ukhetha izinto ke ezingantlanga, ukhetha mhlamba uyoba ngumntu oyoba emizini yabantu. Ukhetha only loo nto wena, but izilandeli zaloo nto ezikukubanjwa kwakho awuyikhethe yobanjwa, kodwa ngoba ubukhethe ukuba ukubanjwa kufihlwe pha emva kokuba. Nalapha elukholweni ke nakwizinto ezisebuthexweni kunjalo, ungakhetha kakuhle ulandele izinto ezinhle zodwa. Kanti ke naxa ukhethe kakubi, ezinye izinto ezimbi ezingamantshontshwa leyi 1 enye uyithethileyo ziyakulandela. So funeka kuxhomeke kuba ngubani othethayo. Nintsi amazwi athethwe kuwo amabi akushiye udandathekile emphefumlweni ngoba uye wawakholwa. Sefuneka ukholwe amazwi asuka kuThixo ukuze atshintshe indlela obona ngayo izinto, atshintshe indlela owenza ngayo. Sikhe sathi ke sishumayela kwenye indawo sithetha ke ngemeseji umyalezo ozise ukholo enhliziyweni yalowo wayemamele. Wabe ezama ke ukufumana umntwana engamfumani nonkosikazi wakhe. Kodwa emveni kuba eve amazwi sasiwathetha sade senza umzekelo othi xa ukholelwa ngoba ufuna umntwana, ungaze uyowuthenga neempahla namabisi nazo zonke iinto zomntwana ezibonisa ukuthi uyakholelwa ekuthini uThixo ukunikile umntwana. Wasike wenza ke singakhasi ilindelena, wasike owufaka isticker esibhalwe baby on board. Esa sticker sichaza ukuthi kule moto kukho umntwana. Akekho umntwana akabikho, kodwa ukholo lwakhe lwamenza ukuba abehave kongathi umntwana sekakhona, ngoba wamamkela umntwana wakhe lo tata ngela xesha esava amazwi asuka kuThixo athi umntwana umvume. Zange kudinge kuba ogqirha bade baqinisekise uba umntwana uzawuba khona. Nyani emva kwenyanga ezimbalwa wandifowunela enovuyo oluchuku mancileyo esithi, ndiyakubulela uThixo ekusebenzileyo uthetha amazwi okholo, silindele usana nankosikazi. Nangoku nje uThixo basikelele ngabantwana ababalekayo ngaphezu kwalo omnye awayemfumana ngelo xesha. Loo nto ke izama ukuthi amazwi athethwa nguThixo noba uwathetha directly ngaphakathi entliziyweni yakho, or uwathetha xa ufunda izibhalo zakhe, or wathetha xa ezawuthethisa omnye umntu ezowuthetha phezu kwentloko yakho. Funeka uwabambe la mazwi, funeka uwakholelwe. Yazi umntu okhule exelelwa izinto ezidandathekisa umphefumlo, umbona seyemdala ekhulile, umbone ephila impilo yoba phakuphaku, umbone ephila impilo yongazithembi, umbone ephila impilo yokungazazi uba ungubani na, ngoba ukuxelelwe kakhulu izinto ezimbi nangakwazi ukuzenza. Yazi kudala sixelele izinto esingakwazi ukuzenza, sekufika ixesha loba ngoku sixelele ezi sikwazi ukuzenza ukuze sizocinga ngezonto apha egazini kugijime, ukwazi ukuthi ndingenza konke ngoKristu ondomelezayo. Dala kusithiwa ukwazi ukwenza le, awukwazi ukwenzele ka, ukukholelwe ke ngokuba ngoku uKristu eselulawulweni empilweni yakho, uzawutsho ke ngoku ukwazi ukwenza ezi zinto buka ungakwazi ukuzenza ngoba ukholo lwakho lume kuye, uyamkholelwa. Andikwazi ukusuka ncam kule ndawo kaPetros, ngoba uPetros lo mnintsi izifundo esizifundayo kuye. Kukho enye yezinto zoba uPetros lo wathi kuYesu, silobe ubusuku bonke asabamba izintlanzi, kodwa ngoba uthetha wena usinikilizwe elisinika isiqiniseko soba siphindise uzama futhi, sawuzama ngoba kutsho wena. Eyi Nkosi yam, ndifuna uthi noba kudala uyifaka lesivu ungawufumani lo msebenzi, noba kudala uyifaka lamaphepha ezithenda nazo zonke ii-projects ekudala zikuphoxa, yonke le nto kudala ingenzeki uyizama, but ngoku kawuphinde uyizama usazi ukuthi kutsho uThixo asebenzisa mna njengesicaka sakhe. Awusayenzi njengesiqhelo, awusayenzi ngoba ubukade uyenza, uyenza ngokukhatshwa yi-backup yelizwi likaThixo nesithembiso.